That all the music
Mozambique.
Are you Kingston?
Mozambique.
Attack!
Level me to the moon. Chama
Saruti kwa kamanda, otefunge ni mikanda. Lefa na kipienga, leo na wapiga chenga. Kushoto sitaki, kulia sitaki, awote katikati. Ruka kimangati, piga samba soti, kipenda vua shati. Shamu kwale, ya pesa mongo. Wape wape, wape te. Shamu kwale, ya pesa mongo. Wape wape, wape te.
Aya sumba kaya, maboko likono. Atali faya, ugonjo wa moyo. Unapiga chafya, umevuta ugolo. Usini shike, sipendi kokolo.
Mashokolo magen,
chin,
chin, mambo gan,
chin e makata,
kuna kangu magen, kibega imerudi tena,
tena, tena,
malewa imerudi tena,
aicheza tena,
mabawa imerudi tena,
tena, tena,
kiduku imerudi tena,
aicheza tena,
sangolo imerudi tena,
tena, tena,
mambo mangu imerudi tena,
aicheza tena,
once again.
Mashokoro mage,
chin,
chonde,
mamboga,
chini makata,
mwona kwangu mage, libega imeruli tena,
tena, tena,
malewa.